Asema chapa 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 kinywaji ujinga usebe chapa chapa ile toto ikarete mtoto chapa chapa na kazi unijenge taifa asema chapa 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 zo chapa uongeze chapa 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 na ujinga kutoka kapa chapa chapa na sara ukayole pepo chapa moja juu moja chini chapa katikati shida zote kibindoni chapa uvunguni na darini chapa pande zote mangaribi na kusini get up, stand up, pandisha bendera jene jane panda ndo tucheze komborera ha, pera, pera, haina kumbwera alenga ganyavu misi gongi besela asema chapa 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 kinywaji ujinga usebe chapa chapa ile toto ikarete mtoto chapa chapa na kazi ujenge taifa asema chapa 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 Chapezo chapa uongeze chapa 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 na ujinga kutoka kapa chapa chapa na sara ukayole pepo asema chapa kindagati chapa chuo kikuu asema chapa jungu dogo chapa jungu kuu waonyeshe kama una upendo kweli waonyeshe yeah 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 wakomeshe wenye roho mbaya wote watoneshe yeah 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 oh. Sema chapa kama radi, chapa kwa midadi Chapa nyingi nyingi hata kama zina dadi Sema chapa mami dadi, siti bodyguardi Mana love imeshika sana control Get up, stand up, pandisha bendera Jene jane panda ndo tucheze komborera Ha, pera, pera, haina kumbwera Kalenga ganyavu misi gongi besela Sema chapa, 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 chapa Chapa, chapa kinywaji ujinga usebe Chapa, chapa ile toto ikarete mtoto Chapa Chapa na kazi unijenge taifa Asema chapa 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 zo chapa uongeze chapa 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 na ujinga kutoka kapa Chapa Chapa na sara ukayole pepo
oh, oh. Mini wako komando oh, oh, oh. Slum paka machogo oh, oh. Love him in the control Kirungu siku wachi wendo wangu go
Shingo tupo mfereji wa Salenda Bridge Tunasema nao sio Chafua baba umesema atafua mtaa wa pili kule